Ishijwe n'ibyo ubuzima ese koko urabireba iyo ndebye imbere yanjye aho ndi kugana mbona ari umwijima gusa kandi n'inyuma aho mvuye ni kure cyane mwami wanjye ko byanze mbigenze nifuza kumva ijwi ryawe rihumuriza rimbwira ngo komera 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 mwana wanjye ndi kumwe nawe
Jeremy.